Original.
Oh oh. Hey. Oh yeah. Chimpeasy. Oh baby, you go sweeter, sweeter, sweeter than them. Una go nipa nipa na pagawa mamie. Nipe tampa kamusho sini banye. Baby, you the one in a million. Na kwako nimefika, siwezi enda mbali na we. Baby, uko on fire, I see it. Nipe tampa kamusho sini banye. Baby, you the one in a million. Oh, mate matam kama with your passion. Cause the line come with pakwa lotion. Kwa lumeni take a love. Kwa lumeni take a love. Vila livo nipa jana, joo unipe tena. Nimevimisi mama, basi njoo unipe tena. Vila livo nipa jana, joo unipe tena. Nimevimisi mama, basi njoo unipe tena. Umeni bamba, bamba. Bamba. Oh baby, umeni bamba, bamba. Bamba, bamba, bamba. Oh baby, many bamba, bamba. Oh bamba, waminifu. Iyo ndiyo nguzo ya love. Imekupa moyo wangu, baby, usiutupe. Kini ya chota ni umiza roll. Baby, au ni kifu. Nisha chizika na we my love. Imekupa moyo wangu, baby, usiutupe. Kini ya chota ni umiza roll. Vila livo nipa jana, joo unipe tena. Nimevimisi mama, basi njoo unipe tena. Vila livo nipa jana, joo unipe tena. Nimevimisi mama, basi njoo unipe tena. Umeni bamba, bamba. Ooh, bamba. Oh baby, umeni bamba, bamba. Ooh, bamba. Umeni bamba, bamba.